mali ɗo tiɗallaji asan si ɗum latiki sababu so golleji kewɗi dari leydi meɗen ndi le on ɗo wattu fu mallin koɓe no gonde wadde immadaraji kono ayri bangal faabidirade e muñal kaña fa yetto feccude asansiji hakkude muɗum en bamo ko fa jottoɗa kuccal kañe segu homo fo no wonde wadde no wawi fu yellano wowo no oɗo golle wuri
taji kuguelayi
tiɗɗallah kuɓɓo jan waddini caɗele golleji ɗi fuu mbiɗen darta e laamu o ɓeyde tinnare fa han ɗum tiɗɗallah mawɗo noon gotel ko jiimi hakkillan wadde e ɓantude négocio an wallodirgol yo ɗum boka ɓiɓɓe
malli
sono ɗiɗo tiɗɗallaji ma tan wajib sina jamare nde fo kindira juuɗe noon tan watta so ɗum heɓene jogola noon kanko andanɗo kabaru neɗɗa ko noddirteɗo yakouba dogoni o hollitiri wiide
sini tiɗɗallah wari ana wadda caɗele hakkude himɓe metta laji en tagi tagi yiide le jonte ƴaɓɓiɗe e vidéo ngaji and gonduno yiilade dow bembe ande ɗe lemuɗe ene je mallinkoɓe ana mballodira hokkodirde essence eɗen wawi ittude mettalla yonki waddude yurmede e ballodiral
mali yo leydi asansi wala e muɗum asansi ɗi fu caggal leydi ndi ittete so wadde ley nokku o ɗiɗo tiɗɗallaji ana wondi e matede ko nayri bangal keɓe sanne ɗum latiki sababu du so mobile ji kewɗi dari le leydi meɗen ndi golleji kewɗi du jaari caggal Modibbo Mawo Makalu andanɗo kabaru keɓe
essence ana nawtere e golleji fuu le temedere capan tati e joyyi ko waddete ya wara courant ñamdu cellal ndenagu ana fawi dow majjum lumile won dabreji gouvernement o ɓame ka noon sini ko heƴƴata waddaka tiɗɗan himɓe saabi ko keɓata ko kasintini ko wawi heƴi ɗum ɓen
fa jamare nde ɓeyda yurmidirade wajibe laamu o fiyeddo hen dabareji ko nayri bangal rende no asansi ɗi kani wardude nokko wakkati fuu du halde yimɓele ɓe halde huminiɓe kabaru keɓe kañe fa yettoyo gaddoɓe asansiji le leydi ndi noon kanko noddirte docteur Ahmadou Touré andanɗo kabaru ndenako kañe fa yettoyo kaldal e kawral hollitiri wiide
laamu on hani ɓeydude caggal yuɓɓingol golleji hakkunde ministére ngaji fedde daratode ko yaawi dartude ko wawi resede ndenago darane dabireji du pied fa courant ngaji keɓirteɗi nangue mbawa nawtirede le o wattu tiɗalla
micciteɗen wiide kanko premier ministre le leydi meɗen ndi général de division Abdoulaye Maiga wakkande mo yidno e waddoɓe asansiji ley leydi ndi o wiɓen joƴƴina hakkillaji muɗen ɓe ɓeyitan tekkinde kumol kono ayri bangal no mobilaji gadduji asansiji ley leydi ndi kani renirede yalla jamare nde duɓerɗe muɗan ɓuuɓa kono ayri bangal golleji keɓe dow fuɗɗita